ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Angubingelele ngwamukele futhi ngenkulu intokozo engosini yethu e-fresh ngengusibonelo Bhethi Ngema ongumlomo kaBenedict Dimet we-Christian Networks. Iningi lethu sinokubona okuhle malana noku-right noku-wrong, ngakho siyaqala siyibeke kwenzeni okuhle kunalokhu ongekuhle. Senze kuthi xaxa oku-right, sehlise oku-wrong. Sithemba ukuthi kuzokwenza izinto zibe zinhle. Akucabanga njengomuntu onomdlavuza oqhumbukayo, ukhula kuwe. Ngakho, ungathanda ukuba udokotela awuhlinze awususe wonke, kumbe asuse ingxanyana nje yawo. Leyo mpendulo isobala, angithi wonke nembala. Imvama udokotela uzoqala sike okuseduze kwawo lo mdlavuza okumsulwa okungangena endabeni yomdlavuza, ukusikela ukuze aqinisekise ukuthi usikwe wonke ngisho nala okungenzeka ubusa uzokapakela khona. Lokho kusibuyisele emumva endleleni ocabanga ngayo ngoku-right noku-wrong. Nokho, isono sona asinjengomdlavuza ozoba neimpawu ey'mfushane kulokhu kuphila kuphela, kodwa sona sizoba nezamanje neyizobulala impilo yakho nakwelizayo. Futhi ngokucacile le nqubo yokumboza okumbalwa oku-wrong ngokuthi ulokhu wenza okuningi oku-right, uthemba ukuthi akekho ozobona, ubale ngisho noNkulunkulu. Ekugcineni akuze kukusiza ndlelanye njengokuba ukusika ugudluza ingxenye yomdlavuza kungeke kwakusiza. Izaga 28:13, ofihle iphambeko zakhe akaye kuphumelela, kepho ivumayo ayishiye uyakuthola umusa. Le ndima ekhuluma ngqo ngokushiya izono zakho ngokuphelele kunelinye igama lalokho ukuphenduka. Kuwumuzwa ojulile wokuyibona izono zakho nokuyivuma nokuyisola ngazo ngokweqiniso. Ufuna intethelo kaNkulunkulu qede wenza ukuyinikela, ukuguqula inkambo yakho, ukuhlabela phambili. Ukucacisa, ukunqamula ezonweni zakho akukhona ukuphendula, ukuyishiya kuyikho. Kepho ivumayo ayishiye uyakuthola umusa. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.